intii uu ku guda jiray booqashadiisa turkiga bishan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseyn amiir cabdulaahiyaan waxa uu ugu baaqay dalalka saliidda geynaya israa'iil in ay arrintaasi dhimaan si ay uga jawaabaan weerarka israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa iska dhiga tiray baaqaas sida ay sheegeen falanqeeyayaasha sababtoo ah turkiga ayaa weli ah waddan muhiim ah oo ay sii maraan saliidda israa'iil ee sii marta dekedda jayhaan ee turkiga maxamed oktojo waa falanqeeye ka tirsan isbahaysiga tamarta ee london oo ah koox ka kooban madaxda dowladaha iyo shirkadaha shidaalka
tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in azerbaijan ay daboosho ku dhowaad 40% baahida saliidda ee israa'iil waxaana saliidda la sii marsiiyaa dekedda jayhaan ee turkiga kadibna waxaa loo diraa dekedda israa'iil halkaasi oo kadibna loo raro mid ka mid ah warshadaha sifaynta
inkasta oo madaxweyne erdogan uu kor u qaaday hadalladiisa ka dhanka ah israa'iil isagoo xamaas ku tilmaamay dhaqdhaqaaq xornimadoon ah haddana weli qulqulka saliidda turkiga ee israa'iil ayaa sii socota falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in turkigu uu leeyahay habab kale oo uu ku waxyeelayn karo israa'iil haddii uu doonayo in uu dhirbaaxo ilhan osgel ayaa ah qoraa wax ka qora wararka turkiga
turkey could stop the working of the Kurajik radar station in Malatya in Turkey which is critical
turkigu wuxuu joojin karaa shaqada xarunta raadaarka ee Kurajik ee Malatya taasi oo muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalaha NATO inta aan ognahayna waxay sidoo kale ilaalisaa hawada Israa'iil
laakiin madaxweyne Erdogan waxa uu ammaanay Hamas isagoo cambaareeyay Israa'iil khubarada ayaa sheegaya in ficiladiisu ay yihiin kuwo dheelitiran isagoo ku dhawaaqay uu yeedhida safiirka Turkiga Israa'iil si wada tashi loola sameeyo Erdogan waxa uu carabka ku adkeeyey in xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil uu sii ahaan doono mid furan sida uu sharaxayo Galib Dalai oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Chatham House ee magaalada London
ahamid
adag oo qalafsan laakiin tallaabooyinka la qaaday ma ahan kuwo adag waxaan qabaa in haddii aad gebi ahaanba gubto buundooyinka laga yaabo inaadan awoodin inaad doorka diblomaasiyadeed ee aad rajaynayso inaad cayaarto aad awood u heli weydo
isniintii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa markii ugu horreysay booqday turkiga tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas turkigu waxa ay ku adkaysanayaan in ay door ka qaadan karaan xalinta khilaafka erdogan ayaa la filayaa inuu ku biiro hogaamiyaasha carabta ee shir madaxeedka ku yeelanaya magaalada riyaad taas oo looga hadlayo xiisadda ka taagan qasa